onye nwụ nọ gbamgbam ka anyị na-akụ were obi Chineke na-agbago.
Aka wee na cha cha, abịa n'okwu ego nwee bụ mịa ka banka banka America wonder wonder, ọbụlife tata tata, police kanta kanta, ego m ga-eju tanka.
Onye nwụ nọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o.
Money stop nonsense, ya mele njile conscience. LME lugo la azok, my abolo say make sense. Abo ame 1.10, hego simu death sentence. Abo matu e wunwa, ngeti myself first. Acha ome baye no bele fim, we don't play with me. Abo mde type you can't resist. And they made too much, ya nwe mu men, ya nwe mu jeez. Ega bulo kanta feet, and then get then ya grease seeds. Kaya wado wambode, hey, ufa ku mekene, hey. Alobi mano janka na, kwa nulu me wogene, hey. Ifa abuli wungene, hey. Eja me zengene. Ne kunyo kalo top boys around the world nekene emakwa emakwa.
Onye nwụnọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o. Onye nwụnọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o. Tete, 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 mano no ratete, bianuro nani o.